ndawulidde kino kugwani ono Manule muyalidde oddemu wa Bigasa kyokka nga Bigasa oyo ddemu yamujja mu Sakala
emu yankuba ankuba nabbi
ayakusanga olu simwangu nabbi zenkubuulira
itaina musaayi
nabanoonofala kati wagambira awo tumala kwekebeza
manki kugenda okukola tukukyusa okuvalikana naye nkoba yenna netabbiri biba bibyo
kati munsuulidde ki
ate watugambyeko omuliro n'obiŋaŋala
munzifunda obukunzi
ekintu kinsimba wano nabbi awaawaawo nabbi awo
kize wano kati kyambusi kize wano kukeerw
awaawaawo nabbi awo kiruddewo naawo awo nabbi akivuddewo kikiridde mu kisambi
kyoyogera kirala ate ne mukama kyandaga kirala
kiki naawe nange niyendigenku
nabbi omukazi ekindeese mu maaso gosise kulagulibwa nga balala kuba ndi mulamu nawo ndaba naye nkwe wanfuukidde ekizibu okuva lwe nnakulaba okuba ndowooza bino birimu ne katonda n'ebirooto byefuna nkumu nga n'ekisembyeyo kitiisa nalabikiddwa ekirooto nga ndaba tuli mu kkanisa batugatta oyo nandaga ekirala ng'oli mu kifuba kyangu mpembejja tenenda bootuzza otwokyangu otuntwaliddeyo mu kinaabiro kati nabbi wa katonda gwe kikyoli munda wabadde onjagaza bumalirifu naawe gero ntutteke wamwe nemba ng'akubye endobo ku kasozi kuba nalabye si kyangu bakadde baasanyuse ng'ontutte era ne bansaba nkuwasi nga tulagula babiri mu ntebe kati ekyo kyensaba ompuunule mpakafo obwannabbi omusajja bumpe tutuule babiri mu ntebe olagule nga nange ndagula nze kati mpakafo obwannabbi omusajja bumpe kirabika ndi mutume nange katonda yantumye nkuwase kirabika ndi mutume nange yesu yakuntumye twagalane
Oh!
obadde n'obusobozi obadde togenda kwejjusa kuba mu binnusu sikyasabirwa
Katonda yandabirira eby'emyaka esali tabinkoza fujjo si byebipya kuba ne Yesu wamukema
nze kati ndi mugumu musooka kwekanyakanya Ebu biroto byefuna newe bole badde ndi kuwasa
Ebye biroto byo omusimu gwawe nsugwe bikulaga naye kubolirimu weyune Yesu akukunjako Obyo bwezi otabitonja kwate nsolo okama yatuma kumonya bantube atonteka mwebize mirana
Nsekachika kafu obana byo musajja mumpe Chirabikangi mutume nangi Katonda yantumye kuwase Chirabikangi mutume nangi Yesu ya kumutumye twagalane
Kumyo wezi Wotabi toja kwa tensoro Mukama yantuma kuonya bantube Atonteka mwemize mirana
Nsekachipa kafo Obana kyo musajia umpe Chirabikangi mutume nangi Katonda yantumye kuwase Chirabikangi mutume nangi Yesu ya kumtumye twagalane
Kumyo wezi Wotabi toja kwa tensoro Mukama yantuma kuonya bantube Atonteka mwemize mirana Kumyo kwaka Wotabi toja kwa tensoro Mukama yantuma kuonya bantube Atonteka mwemize mirana
God bless you.